Hakuna zingine kamiti sijui chafanya. Lo inani allow ni smoke weed in peace. Uliza president, lord, the landlord. Wahidumia na sijaeli parent. Kaujaga dunia, siko late. Usiingie parliament kasija kuelete. Vote yako ni reject. Bend over girl juku na point na inject. Jiku make wet. Udhani mvua na ujavaa jacket. Na thank ya. Na project bro, kuwa pro, usi reject. Kufocus juu kaje. Prayer, ndio gaje. Godje, bado ni goje.
Mtazamo wa freestyle, shikamo makamu shikamo. Tabasamu la simoni zero after bat. Ni laku ko after class. Tinge last, tinge task. Fast tak ko trot, photo ko dot. Saka waku raw, roi kiwa raw. Behind what draw, una sneeze na kuko. Blood, freeze we hard, kisa wa, sita wa. Kuiji wa up, na disease na. Si hadi si, na si hadi si. Ni zawadi ya, nani hadi uisi.
Goja ni anzi niko na life ya kubreathe na death ya kuliva. Angalia sasa niko na crown kwa boxer. Damn,
step to your red carpet na speaker sapo. Mr. Jardin, I'm a high agent. Kini current, grow na yo. In a form current, grow na yo. Robbery, njiwa, robbery, na vile bravery, wezi get salary, city hashka, kalahari, desa, desa, ndepate lazima wata kutesa, kesha, pressure, kakuendesha.
Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, do.